Shangombo I live. Dileba na kuwana fum.
Zamstreammusic.org.
Shangombo kill.
Sini huni masila ni kupala la baby. I'm not a failure.
Dot Oji.